isupa amakhamera angishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa amakhamera angishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngifuna ukuba isupa amakhamera angishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa amakhamera angishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa amakhamera angishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngifuna ukuba isupa amakhamera angishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa amakhamera angishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule
ethola ukuthi nanobani usinaboba ekimi nawubani ashila bonga futhakuphinde ubuza amanzi usena vodka engcono uhlale ekhaya akade ugogo ethola ukuthi lanobani usikaboba ekimi nawubani ashila bonga futhakuphinde ubuza amanzi usena vodka engcono uhlale ekhaya akade ugogo
Sipela wangisukela naluthothela sokusithela bonise wena nonithuswela ukanja songena basela ngoqeda angkoli sipela wangisukela naluthothela sokusithela bonise wena nonithuswela
Uchavagana, Useboni Malin in a participate in the polo, and in Telama, Kutala Buzuja, sometimes they pull in the polo, and I'm Uchavagana, Useboni Malin in a participate in the polo, and in Telama, Kutala Buzuja, and sometimes they pull in the polo.